95 BFM.
Yes, here we are. Kia ora e hoa. Mokotron. Kei te pehi a koe. Oh yeah, this is going to be kind of huge, I think. We've got new songs.
Yeah, this is the new album. Half yep. The new album, the half that I've written. So
yeah, yep. Main,
but
cool.
Like, I'm definitely going to fuck up the intro on the new song.
I don't know. It just adds to the ambiance, you know. Such an exciting time for you. You've just come off the back of playing Lame Way. And this weekend you're heading down to Whanganui Atara to play Cuba Dupa, squashing your beef with Wellington. I know there's a bit of a history there. We'll just see how they go, eh? Yeah. Oh, you're going to use this mic as well. Cool, we're going to share this mic.
Tēnā koutou.
Yeah. Okay, so run us through, how many songs have we got this morning?
Oh, I don't know, maybe 7? Is that right? Yeah. Is that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Yeah, 2 off Kōpeke, I mean Wairia, but I can't totally avoid it, eh?
Yeah.
So over it. But yeah, this is about 5 tunes off the new album.
You got to play the hits for the fans.
No hits. No hits. It's a 25-minute set. I'm over it. And sorry, Emmy, I'm not playing our song. Yeah.
Sorry, Emmy. This is real cute. We've got a whole crowd of people here excited to see you. Have you played in the BFM lounge before?
Never. I always wondered why no one asked. But.
Well, now we asked, and you're sort of christening it for the day. We've got a whole day of amazing music coming up. Is there anyone else on the lineup you're excited to see?
Everyone, but yeah, Great South. Like, come on, far out.
Yeah, that band's looking awesome, mate, with the tangapōro, so special.
I don't know, I haven't heard them play live yet, but
I've only seen videos, actually, so I feel like we're in for a treat. And you've got a whole little rig here. Talk us through, for people that aren't watching the live stream or with us in the studio, talk us through what we've got in the rig.
A computer that's, like, older than most of the people in the room. It's from 2007, I think. So, yeah, I don't trust everything. All the Mokotron stuff has all been done on this old-ass computer. So, thanks to, cash converters in Henderson. Oh, sorry, dollar dealers. Like, I got $2,000 worth of pedals for basically nothing. So, yeah, awesome. I've got a little mixing desk and the crappiest pōro. I love playing crappy pōro, you know. People show up to pōro, like concerts with the museum kind of trays full of museum standard stuff, and it's like, nah, man, make shitty pōro and play them really well.
All right. DIY hard.
Yeah, hard.
Mean, I'm going to shut up and let you get on with it. I'm so, so excited. Everyone, give it up for Mokotron.
mo ngaro no anga wei wei tapu e I taka taka hi a te mata o te motu mo te taku tai mo ana e Wawahi wehirua, wawahi wehirua Ngā tākiri o te waka hurua Ka mene mene mai te hunga kaki pero mā te raka hae Ka wehi te tuatara, he kaina te ahi Tātū tukare tokahi, wehi a pehi a koia te mahi E tātari ana mo te tūria, te tini te mano Ma wai he tahuria, e kākati ana te namu Ne te mātāra ngā puhi, kia tapu te riri Me tūtahi ai kā kōkiri, uri a te tūpara ki te hōriri E rūro o te Pākehā, e hakahari te Pākira Toi tū te Pātira, aira, toi tū te Pātira Māngai mo te iu whānui Tui ki te rei tō whakaiti O nā mana wahine mana taka tāpuri Ka hoki nā mahara Ki te o maho ngā puru taitama Hone pita kingi o te uru E whawhai ai mo te tū Ko e poa te tero E tōtō mai te tōtō whero Toa pita hinga a reipa Siu reita Hoki ki te uru Wai o te pāte, wai o te tūru Kua rango nā amokora pānoho E hone, e noho We'll be right back.
Fire. Whaiwhaia, whaiwhaia, nā wai ki tikanga Pākehā. Nā hātana, nā wai iha wene nahi ne ki te ware raiona. Ke hunga papā hoai, e tangata rāma hoai. E tanga hiana te mana o nā mare kura ki te pare matanai. Iri a karātana, whitu te kātine. Whaikari ana miti iria, mārama kiri tabu te mata. Oine nā māngai o te iwi, kā te te koko patai kiri. Me aro te hā o iri a kā te reo tua tahi o pare mata.
Dua, toru, fa. Nā wai te tikanga Pākehā. Whai whaia, whai whaia, whai whaia, whai whaia, whai rua, toru, whā. Nā wai te tikanga Pākehā. Whai whaia, whai whaia, whai whaia, whai whaia.
Whai rua, toru, whā. Nā wai te tikanga Pākehā. Whai whaia, whai whaia, whai whaia, whai whaia. Whai rua, toru, whā. Nā wai te tikanga Pākehā. Whai whaia, whai whaia, whai whaia, whai whaia.
Takahi,
had that good of a kani kani at 9:30 a.m. Tēnā koe e hoa, thank you so much.